Mwambele, 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 Mwambele. I'm the maker. Image master. When you get me, skin's a beauty. Lions again me, I can't find him in a jewel that I go on. I talk in this me, I can't lie on my hater, only to me. Kutenga mini mekuja kujipanga haina bula ata kuilenga misi jakuja kulangua nipidi na kipa wakutuka kwa mwenezi siku mwezi msimu mwaka mina hazu siku mchana mini likuja mkuzi kuja na chene ndumana usiku zote mina kamua chalia na mateso mina kamua ila muda na mwole ndiku wa mua mina bidi amina bidi si mini tuni kutia bidi I will stand up the building kata di aina wazata kutisi sote tuni kujuwana kwa vilemba siyo kwa irizi bali kufutana kwa kamba nisikize boss miseme tu kujika Gamba rafiki wenge ni kama nyoka ujipandua lile kanda hata hivyo Michel mina alifaidi lile kanda la mwala jana Michel mina jibidisha kamucho Michel mina umiza kichwa Michel nafasua anga Michel mina kuja kumwanga I'm different kama upepo wezi niaga Naje boss wezi ntabiri Misubiri alhamdulillah basi nsubiri Mr. Mita msioka subiri Maiga ni mimi mpansubiri Nayanza game me, akwane fani mina chua tatubuwa Atakin disi me, akwanda ya maheta Ulichi me, maika me, maika me, maika me Maika me, maika me, maika me, maika Pija badu na hema life na una ni kama cinema Lutu lupita nyoto ni jema badu na mwona kwenye cinema Wacha chui nyame nipike makoti ni mupe mungu Siyo kama filamu siyo chua sungu Disi buguze ni etu pia siti na bunga kisungu Kipe vyoto ndivo mina juo mwisho ntafaulu Sipe vyoto velea vilivo kundo ndivo na mini mungu Nilita funguo macho basi na enda kuthi mwendo Mr. Tender I breathe stake buwa ndastandi They call me the stand man and me stand at the start up on one's the world you join me star Mimi the maker, call me the maker, I'm in a bidding Lots of females study the flow of money But me spend go spend the money Correspondent, I'm from the sweetest money Nairobi, I jump na penda high corresponding So precious money I jump na penda kupati Hata kama I'm japata, muna penda kupati Tiyo wazo mi, na yaza game mi Akwane fani mi na chua za to go Ata ukindi zi mi Akwanda ya maheta, ulichi mi Maika mi, maika mi Maika mi, maika mi Maika mi, maika mi Maika Tiyo wazo mi, na yaza game mi Akwane fani mi na chua za to go Talking to me, I call that I'm a hater, only to me, my family.